kila siku Banya raka unikumba tamune na tekenya Choki ukinipa nataka tena Awe, line inainavyo penya Please mambo yetu sende kusema Awe,
tamune na tekenya Choki ukinipa nataka tena Awe, line inainavyo penya Please mambo yetu sende kusema
Tekereto
Take it
to